This one's a banger.
Yeah, shit. Away.
That's a trap.
Ananjiko, ananjikosha, ananjiko, ananjikosha, ananjiko, ananjikosha, ananjiko, ananjikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira. Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira.
Bezi
bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Ananjikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele
lele lele lele lele lele.
Tuimbe tena lele lele. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa hataki nijue password.
Anajiko
mtonyonsha tuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara ghafla kaiya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matwanga wapaleseni.
Anajikosha.
Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.